bandiraɓe sukaɓe jokkolɓe on e wayrede ono e jaam ono e yettede Ousmane Niali Boly woni noon ɗoɗo mbiɗa tawdade e Oumar Waygado Bor hono gorɗa
mbiɗa selli bas ala Niali Boly
eyyi ɗum on joguiniɗa sukaɓe jokkolɓe e lembasu ma o
hollitindi wi lembasu o anni kala ko woodi leydi fo ɗum tan haalte Ousmane Niali Boly honno ñawnodirteɗo coronavirus o worino sukaɓe jokkolɓe ɓe gonde wadde immatraji ɗi réseau ngaji ɗi ɗum laadiki sababu ɗum so cuuɗi école kewɗi uddini leydi meɗen ndi wattu juno laamu o hollitiri wala yaltiri dow hen ɗati keesi noɓe kani hokkirde jamare nde kurgaji ɗi dow bem anne ɓe garan timmiren birki sembe calɗi
baro honon biruɗa le fuɗɗode kabaruji ɗi sukaɓe ana gondi e wattude koyɗi mumɓen hono ñaw covid-19 o haɓirte
noon woori wattu joni ɗiɗo ɗati ana gondi e yaltinede les région ngaji ɗi fo le leydi meɗen ndi fa keɗen famtare keɗen Aminata Diallo
to kiita to ere région kay o conseil local de la jeunesse ana wondi e famminde yimɓe gendi ɓe e laawi dentorɗe ñaw coronavirus o e nokkuje o yimɓe kawrtitta hono misideje gonɗe ndi gendi ɗe to kulikoro to yimɓe conseil communal de la jeunesse ɓe aɗa gaɗa gerengaji fa ɓe kalda ñaw coronavirus o ɓeɓe gondi e famminde yimɓe wonɓe ton ɓe e radio ngaji ɗi balɗe garoje ɗe yimɓe ndentoro yoro so e re région sigasu o sukaɓe janggoɓe ɗuwoɓe nokkutonɓe gaɗi kawrite dokkodiroje hakkillaji altinere ƴaɓɓine nde ɓe dokki kaake lotirɗi juuɗe suudu dowotorore kañi e luumo yoro songo to mbaktu les sahel leydi ndi conseil régional de la jeunesse kañu ɓami laawol yaade galle e galle famminde yimɓe laawi dentorɗi e ñaw o hono e ley laawi ande kese ɗiɗum ɓeɓe gondi e waɗude noddamuji faa ha e ley sahel leydi ndi to asongo to sukaɓe ɓami laawol wadde noddali e radio ngaji ɗi
baru sukaɓe famarɓe du keddaki caggal dow haɓɓugol e ñaw covid-19 o to kulikoro to sukaɓe noga e joo jangguinama le yontere nde hono ko kurite kinene moƴƴinirte
noon wori Ousmane Niali Boly fanaji ɗiɗi ngal ɗo kawtal jogui toon pammino sukaɓe no wori kañi no kani wattirde koyɗe muɗen ñaw coronavirus o hani haɓirede
baru yimoɓe artiste e male du keddaki caggal dow haɓɓugol e o ñaw coronavirus
inde anditene fa yettoyo kanko noddirteɗo milmo kañi Thiale Arbi Vie Farka fa yettoyo ami yero wolo hewɓe mabɓe ana gondi e hokkitinde hakkillaji wattu joni dow beme andiɗe no oɗo ñaw worri
dow kabaru muɗum keɗɗen kanko nodiriteɗo Ernesta o soko rapperto kuthiala to o yimi jimol ñaw coronavirus keɗe ko Hamsatou Gogoture
min jiɗɗo darade darde am e haɓɓugol oɗo ñaw saabi ko heewi yimɓe fuu hoolaki ñaw covid-19 miɗe waɗa ko mbawmi fami martina yimɓe kumpa kabaru o ñaw miɗe narda yimɓe teddina sharia couvre feu juinaɗo ɗo leydi ɓe teddina dabereji ɗi gouvernement leydi hokki banggal sakkade oɗo ñaw
ɗum naɓata en baru e yewtere meɗen minimaga yontere nde baru saabi ñaw coronavirus o école ngaji ana udda sukaɓe l'école ana mbawi fuɗɗitinde janggude ɓoyata ɗum waɗan dow bembe andede ɗum koɓe kolliti wiide
noon jaati wori ñaali ɗiɗo golleji garan wadde dow télé ngaji fa yettoyo radio ji e bembe andeɗe no gori le leydi meɗen ndi noon suudu ministre humnidu kabaru diande le leydi meɗen ndi hollitiri wiide fa keɓen famtare keɗɗen Ali Sisi
le wi ministre kumaniɗo diande sukaɓe fuu ana tawa hoore mumen le dabereji ɓamaɗi ɓande premier cycle école professionnel fa yettade lycée nga oɗo dabere waddi foɗodirgol hakkunde yimɓe fedde mbiyetene AM holliti wiide le miloji mum sukaɓe leydi Mali fuu wawa janggude le ɗiɗo jandeji Moussa Niangali secrétaire général fedde AM so ministre kumaniɗo diande le leydi ɓami aadi mbiɗi jandeji warfa waɗe internet télé radio le miloji an nafa wala hen so ɗum ɗo ɓettike ko nardam yimɓe woni ɓe keɓana dabere tiɗalla mo cuuɗi école leydi malini wondi fade école o fuɗɗitidde so wona ɗum ko ɓe kaali fuu nafa wala hen oɗo hakkille e goto e juuɗe saraɓe yogaɓe Djoukamadi Sissoko kanko goto le fedde mbiyetene fédération nationale des parents d'élèves omo lando hoore makko hono hooreɓe lawmɓe anni waɗirde oɗo golle min sara suka jango le miloji an oɗo dabere ana jogui tiɗɗala mawɗo ana tiiɗi fa sukaɓe fuu heɓa nafa le oɗo golle le gelleji brusuɗi hono sukaɓe gonɓe toɓe watta fa janga mi anda hoɗo yoppiɓe halde ɗiɗo haalaji nga eɓe gondi sendude yimɓe fa hande e juuɗe sukaɓe jangoɓe ka hakkillaji walda so wonɓe o hakkille nangui hoorem yogaɓe ka e miloji mum o heɓata lawol yimɓe fuu wala bawɗe ƴewɗe jandeji gatteɗi e télé ɗum ana wawi hokkudeme ko bikinno cuuɗi won filiére ngaji fa heewi wonɗi to yimɓe fuu wawa janguinede le ɗiɗo jandeji so mi ɓettike ñaw mbiyeteɗo coronavirus e juuɗe fedde daraniɗo hakke ngaji sukaɓe cuuɗi école fa heewi wonto uddiɗi le ɓallere fa yettade le wuddu leydi
Ali Sisi a jarama aɗa andini won jandeji puɗɗi dow bembe ande ɗe
noon jaati wori yo ɗum hunde lobbere noon
eɗum wondi wadde ɓe kolliti wiide dow Google Class
so mi wonno député
hala hokama bibbe mali debbo e gorko
campagne ngaji wote dido bo wote ji député en di fuddi le yontere nde baro
non wori be do sukabe fa hande ko be dardno arande ko tam be gondi dardude député be so bami fa jottikli assemblée nationale to kedden sukabe ko cifi do hen do faccitango Ali Cissé
min chube kebe faso be kebe darne député be kaltana hore be leindi tidalaji ko be gondi mi de narda be watu fuso won sharia kan do bamere be birfito be gara be landomi fada ma be woto yidi wona ko habbi hore nawro be fuggoto
micin tinde wiide wote ji arande ji di sukabe jokko be temere jotto gonno hen e jaran joni kabaruji haro caldi baru lam o bami dabere dannugol golleji haroji caldi batte nyaw coronavirus o sukabe an gondi e wadde imadaraji yalla an keddiro ko be biata forme don
non wori be do sukabe fu wattu jonan jahana ngada e entraînement ngaji muden kabe kebbinta jamare be fa kebben famtade fande kedden Ali Cissé
Stade Association Sportive Korofina Bamako do min goni yogabe wi stade yimbe jibbe wadde basket de wakati mo min gondi e nyaaw coronavirus o wargol yimbe buuti kesan yimbe gombe dobe ngado wardo jokinde entraînement ngajim yalla e keba heddade wawde wadde ko be ngadan noko faiso nyaaw covid-19 o anatu mamadou kone kanko jangino basket ASK
ana
uri yimbe temdere gonno be do ni buuti adadu yimbe fami keba teddinde tabere di gouvernement leindi dan biidi fati ko uri yimbe debe sapo hawtale no got wala fu kaake dimi jogi dotirte de juude do so mi koti ciudi mi lotan juude le am miden kaani noddude Allah fa o do nyawtim so mi jehi to wadda ro sanne stade municipal commune 1 komi tayki to ko walda do mi jide rewbe didon ngado be basket be ngarbe wadde basket o yalla e keba heddade do lawol mabbe no latiri fu kumba traole basketeuse
mi ngari do hande fa mi ngada entraînement am sabi ana heba jonte tati joon mi ngarta dum wadi so mi bami anniya minen tatombe warde do hande
do no competition ngaydi fu yimbe ngarobe sport ngaydi ka ana heddi wadde entraînement ngaji yalla e keba heddade wawde wadde ko be mbawi no
baro melmi la akirani kabaru jide hande ne
ay wono jatti wori Ousmane Nyali Bouli Jombaaji mi jotima sanne kala do boda tawede le mali fo e mangal mudu wattu jono yaso goda na rawni do pa jono jombu ya ko wori ana welima
bismillah baro ande ni ko woni en fo
ay wa dam koro woni tinde ni tan sekiraabe dum woni yotere meden ne no docteur tous o grande wattu jono de waran do fa hande tan min piliti to no golle jamen di ngori hono nyaw coronavirus o wori no wajibi sinami min bayli taw no attabiaji di dum gori yotere de jam fa banamba